Yena mushimbela epangali wavele wahe tsinhliziyo yami Yena mushimbela epangali wavele wahe tsinhliziyo yami Belinhliziyo yami ntumela wena amehlo Jonge we yeah yeah Inhliziyo yami ngithumela we yena Amehlo ama jonge we yeah Mina baby sengathele iloku ngxabana nawe Mina mama sengathele ilezi into zenzayo kimi Mina baby sengathele iloku ngxabana nawe
Uthando lwakho lunasikhathi Impilo yakho yozalo Uthanda wedwa Inhliziyo Yokuba mngani Siyaphela isikhathi Usayothola Bangayodlala ngawo Awa
Jones.